আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কুয়ামি কিডা কোনসে কবুইনো ndi kwa mulungu Allah yemu akuchita kulamula zabwino ndi kuletsa zoipa kukhala ngodi yaikulu ndi yofunika mchipembedzo mdziko mbanja msukulu kunchito ndi malo ena otero ndipo ada atuma aneneri onse pafupi fupi 120,000 ndi alowa malo ma aneneri monga mashekhe ndi alaliki chifukwa cha chinto imeneyi tikuyikira umboni kuti palibonso wina oyenda kupembedzedwa mwachoona ndi mwachikondi koma mulungu Allah yekha basi yemwe ndi wayekha wopanda wothandizana naye mtendere ndi madalitso a mulungu Allah zinke kwa aneneri onse ndi mtumiki omaliza Muhammad yemwe adafikitsa mokwanira zonse zomwe zidatsitsidwa kwa iye kuchokera kwa mbuye wake mbuye wazolengedwa zonse mulungu Allah aperekeso mtendere madalitso chimvano ulemerero ndi chikhululuko kwa onse amene akumvetsera ulaliki wake omwe mutu wake ndi kulamula zabwino ndi kuletsa zoipa mʼbale wanga wokondedwa ulendo wako tuwayandikira wochoka pa dziko lapansi kupita kuli chete koma iwe ndi ine chisomo ndi mtendere wa mulungu Allah tikuunyalanyaza nthawi yako yokhalira pa dziko lino lakwana kuti uchokemo koma iwe ndi ine mu ntchito za satana mdierekezi ntchito za utchimo sitikufuna kuchokamo mʼbale wanga wokondeka dzililire iwe wekha usanalowe mʼmanda indedi imfa itha kukupeza tsiku lina lililonse pomwe iwe ndi banja lako ukufuna kuchita chituko chosiyanasiyana mapulani ako onse nkuthera pomwepo mʼbale wanga wokhulupirira kodi iwe udayamba walandirapo chilolezo chochokera kwa mulungu Allah kuti udzakhala pa dziko lapansi mpaka muyaya ayi ndikulumbira pali mulungu Allah ndithudi inu ndi ine tisamuka pa dziko lapansi mphindi ina iliyonse ndipo mtendere chisangalalo ndi maudindo omwe tili nawo ndi maudindo omwe tikukanganira nawa tiwasiya pale wanga wokondeka ndikulumbira pali mulungu mmodzi Allah ngati inu ndi ine sitikulamulana ndi kulimbikitsana kugwira ntchito zabwino ndi zovomerezeka ndi mulungu Allah ndipo sitikuletsana ndi kuchenjezana wina ndi mzache ku ntchito zoyipa ndi za utchimo ndithudi mulungu Allah akhazikiza pakati pathu moyo ozunza ndiwo mikwingwirima ya mavuto osiyanasiyana monga kuphana kulandira ndi kupereka ziphuphu katangale kuchepa kapena kuchuluka kwa mvula yopanda nayo phindu matenda osiyanasiyana ena opanda mankhwala monga AIDS kusowa ulemu kusowa chikondi kusowa chilungamo udani kaduka kusowa chimvano ndi mipatuko tamvani momwe mulungu Allah akufotokozera mchivumbutso chake chomaliza Quran waltakun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun lipezeke gulu mwa inu loyitanira kuzabwino ndi kulamula kuchita ntchito zabwino ndi kuletsa zoyipa iwowo ndiye opambana bale wangu okhulupirira vesi imeneyi ikutilimbikitsa kuti tikhale ndi dziko la abata ndi mtendere tiyenera kuti tikhazikitse mabungo omwe adziwadziwitsa anthu zinthu zabwino ndi zoyipa monga mabungo olimbikitsa ufulu wa chibadwidwe mabungo oteteza kuwononga zachilengedwe mabungo oyang'anira ndi kuthandiza ana amasiye osowa ndi okalamba mabungo olimbikitsa chilungamo mabungo oyang'anira ndi kuachezesa anthu odwala matenda osiyanasiyana ndi ena otero na yesu mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallama akufotokoza kuti muru bil ma'ruf wayanhau qabla an tad'u fala yustajabu lakum lamurani zabwino ndi kuletsa zoyipa isadakwane nthawi yoti mukapempha zabwino kwa mulungu Allah nkusayankhidwa pempho lanu bale wanga okhulupirira kulamula zabwino kukutanthauza kuchita ndi kumvera zonse zomwe walamula mulungu Allah ndi mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuletsa zoyipa kukutanthauza kuti kusiya nkusazipanga zonse zomwe mulungu Allah waletsa ndi mtumiki wake Muhammad ngakhale zikongole ndi kukondweretsani motani bale wanga okhulupirira tamvani momwe mulungu Allah akufotokozera mchivumbutso chake chomaliza Quran wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu zonse zomuokula mulani mtumiki kuchokera kwa ine mulungu wanu Allah kuti muzichite zichiteni monga momwe munga tere ndipo zonse zomuokuletsani zisiyeni ngakhale kuti zikukondretsani motani ehe mbale wanga wokondeka mulungu Allah wamulemekeza munthu motheratu kusiyana ndi zolengedwa zonse ngakhale angero taonani munthu mmodzi atha kumanga nyumba kulima kuyendetsa gali moto njinga ndege kuweta ziweto ndi ntchito zina zonse zosiyana siyana pomwe mngelo ayi wosatheka wochotsa moyo ndi yemweyo basi angelo olondera kumoto ndi omweyo basi sangagwire ntchito ina nchifukwa chake mulungu Allah akufotokoza motere muchivumbutso chake chomaliza Quran kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah inu ni mbado wabu inu ndi opambana omu watuluka mu anthu othandiza kwambiri mu anthu othandizidwa umalamula zinthu zabwino ndiza phindu ndipo umaletsa zinthu za uchimo ndiza chabe ndikulimbikitsana zomukhulupirira mulungu Allah yekha basi mbale wanga wokondedwa vesi imeneyi ikutiunikira kuti ife tonse ndife anthu ofunikira kuletsana pakati pathu zinthu zoyipa ndi zonyasa monga kupembeza mafano kumwa mowa kugwiririra kusakhana mitundu kusakhulupirika kuononga katundu wa boma wa sukulu wa chipatala katundu wa munthu wamba ngakhale sukulimbikitsa kuti anthu asamakwatirane akazi okhaokha asamakwatirane amuna okhaokha udindo umenewu ndiwa ife tonse amalawi udindo umenewu ndiwa munthu wina aliyense payekha payekha kuti mu umoyo uno tikhale wosangalala ndiposo mu umoyo umwe nkudza tizasangalale mbali wanga okhulupirira kuti ife tikhale mugulu labwinoli tiyenera kuyeretsa mitima yathu kunsanje kaduka ndipo tikhale anthu olelalana kuti ife tikhale mugulu limeneli ndikofunika kwa ife kusayang'ana kuti ndindani amene atipatse ndalama zoti titukulire tilimbikitse zinthu zonyansa muchitidwe wonyansa monga kukwatirana amuna okhaokha kapena akazi okhaokha tamvani mumakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallama kudzera kwa ophunzira wake yemwe dzina lake ndi Umar bunul Khattab man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shurti llahi fiha munthu aliyense amene akusangalatsida kuti akhale mugululi ayenera kuchita malamulo onse omwe mulungu Allah wakhazikiza pakati pathu ee mbale wanga okhulupirira kulamulana zabwino ndi kuletsana zachabe ndi zoyipa ndi za uchimo ndi mbiri zabwino zedi zomwe asimbidwa nazo aneneri anthu okhulupirira halaliki ndi abwenzi a mulungu Allah tamvani momwe mulungu Allah akufotokozera muchivumbulutso chake chomaliza Quran walmu'minun walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah okhurubirira achimuna ndi okhurubirira achikazi amakondana winda tinsache amalamulana zabwino amaletsana zoyipa amapemphera tsiku ndi tsiku kasano amapereka chopereka chapa chaka zaka ndipo amamvera mulungu Allah ndi mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwo ndiwo omwe akachitiridwe chisoni ndi mulungu Allah ee mbale wanga wokondeka kodi iwe uli mugulu liti mumagulu omwe mulungu Allah wofotokoza momveka ndi mwandondo omwe kumuvesi imeneyi mzomvetsa chisoni inu bambo mzomvetsa chisoni inu mayi mzomvetsa chisoni iwe mnyamata mzomvetsa chisoni iwe msungwana mzomvetsa chisoni inu atsogoleri andale mzomvetsa chisoni inu amasogoleri amabungo omwe sali andale mzomvetsa chisoni inu atsogoleri amipingo ndi azipembezo mzomvetsa chisoni inu mabwana ndi madona kuti inu simuli mugulu lolamulira zabwino ndi kuletsa zoyipa koma muli mugulu losonkhezera ziporowe ziwawa umbanda umbava kugawana mitundu mipatuko kugawa mipingo kulimbikitsa anthu kuti azikwatirana amuna ndi akazi okhaokha kuononga ndi kupasula mabanja kuononga zipangizo za sukulu kufalitsa matenda opsa as ndi zina zotero koma dziwa kuti mulungu Allah alinawe kanthu saka kuchitirani chisoni ndi chifundo kufuniko kwa munthu wina aliyense paeka paeka kapena paguru mmizigiti machalishi masukulu mmizi ni muzinchito zosiyana siyana kulimbikitsa kuletsa ndi kudzudzula poera ngati chagwa kapena chachitika chinthu china choyipa ndi cha uchimo ngati tingokhala chete osanenapo kanthu dziwani kuti vuto ndi mazunzo a chinthucho akugwerani inu nonse tamvani mumakufotokozera Mulungu Allah muchivumbutso chake chomaliza Quran lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun adatembereredwa anthu opanda chikhulupiriro changwiro mumtundu wa ana a Israeli mukulankhula kwa David ndi Yesu mwana wa Maria kamba kosa khulupirika kwawo ndi muzichito zawo zoipa zomwe ankachita iwowo sadali kuletsana ntchito zawo zoipa zonyasa ndi za uchimo zomwe ankapanga kalanga ine taona ntchito zawo za uchimo zomwe ankachita zasanduka tembelero wala takunu kalladhina tafarraku wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim bali wango khulupirira Mulungu akupitiza kulankhula kuti musakhale ngati magulu ankhutu kumve akaduka anjiru aziphuphu ndi adama omwe agawikana ndi kusiyana maganizo awo kamba kofuna ulamuliro onga wa farao pambuyo poti zozizitsa zakuonekerani poera ogalukirawo ali ndi mazunzo ndi matsautso ambiri kwa Mulungu Allah pa tsiku la chiweruzo mbale wangu okhulupirira na Yesu mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akufotokoza kuti man ra'a minkum munkaran falyughirrihu biyadihi fa in lam yastati'i fa bilisanihi fa in lam yastati'i fa biqalbihi wa dhalika adhafu aliman munthu wina aliyense amene angachione choyipa ndi cha uchimo chikuchitika pakati pa dziko mudzi pa banja pa ntchito achichotse ndi manja ake ngati sangachithe achichotse ndi lilime lake polankhula mosapsatira ngati sangachithe achichotse cha mu mtima pongoyipidwa ndi kunyasidwa nacho chinthucho koma kutero ndiko kufowoka chikhulupiriro mbale wangu okhulupirira hadithi imeneyi ikutitsimikizira kuti ngati pa ntchito pali anthu aziphuphu ndi akatangale ngati mdziko muli anthu amene akufuna kulimbikitsa muchitidwe oyipa monga kuti amuna ndi akazi azikwatirana tiyenera kukanenezera ku polisi kapena ku bungo loyang'anira zaziphuphu kuti alangidwe apo iyayi nkofunika kwa ifeyo atsogolera azipembezo tikhale pansi tigwirizane tiliuze dziko lonse lapansi tawuze anthu onse omwe timapemphera nawo mmizikiti mwathu kuti mchitidwe umenewu ndi mchitidwe oyipa chifukwa chake Mulungu subhanahu wa taala adawononga Sodomu ndi Gomora kamba kachitidwe umenewu ngati tiwalekerera mkungo wasiyira nkutinyasa mu mtima mokha dziwani kuti chuma cha dziko lathu chikhalidwe cha dziko lathu miyambo ya dziko lathu miyambo ya chipembezo cha dziko lathu isakazika ndipo tuzunzika anthu ambiri kamba ka anthu ochepa mbale wangu okondedwa Mulungu Allah adatumiza aneneri kuti afikitse ndi kukwaniritsa malamulo a iye pena pali ponse mosaopa ndi mosakondera na utcha mbado uno kuti ndi mbado wabwino koma na utcha mbado uno kuti ni mbado wabwino kamba kuti umalamulirana zabwino ndi kuletsana zoyipa indeed wina aliyense payekha payekha akuvomereza kuti ife tsopano ndi mbado oyipa wa uchimo wa makhalidwe onga nyama zakutchire lero ife tikulephera kuletsana zinthu zoyipa koma kukakamizana kuchita za uchimo ngakhale zili choncho mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwalimbikitsa atsogoleri azipembezo atsogoleri amipingo atsogoleri andale anthu omwe amayendetsa boma atsogoleri amabungwe omwe sali aboma kuti alimbikitse chimvano gwirizano chikondi ndi kuletsa chito ine iliyonse yoyipa yomwe ingagwe pakati pawo tamvani mumakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha khufiyatil khati'a la tadhurru illa sahibuha wa idha dhaharat falam taghayyar barat al'amma. Ngati muntu akulichita chimwe mwa iye yeka ndi mobisa limpweteka mwini wakeyo, koma ngati alichita moonetsera ndi mwamatama chimolo nkusalisekereza anthu omwe akuliona limabweretsa chiwawa ndi chisokonezo dziko lonse. Mbale wangu wokondedwa, ndithudi msilamu weniweni, nzika yeniyeni ya dziko, Malawi weniweni, sachita pakudzudzula ndi kuchiretsa chinthucho choyipacho mogwirizana ndi atsogoleri achikondi wofuna bata ndi mtendere. Mbale wangu wokhulupirira, tamvani mumakufotokozera ophunzira wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama, dzina lake Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iye akufotokoza kuti, ya ayyuhan nas innakum taqrauna hadhihi al-aya, ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna an-nasa idha ra'u adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Inu antu, ndithudi inu mumawerenga verse iyi yakuti, inu antu okhulupirira, muziteteza inu nokha kuchisokonezo china chilichonse chomwe chingachitike pakati panu. Sanga kupatseni mavuto ndi masautso anthu oyipa ndi auchimo, ngati inu muli anthu owongoka achikondi achimvano ndi achitukuko. Ine ndinamumva mtumiki wa Mulungu subhanahu wa ta'ala akunena kuti, ndithudi anthu akamuona waphuzo ndi obweretsa chisokonezo pakati panu ndiye osamuletsa ndi kumudzudzula, ndiye kuti chilango cha Mulungu Allah chayandikira kuti chikupezeni inu nonso mdzikomo. Mbale wangu okhulupirira, hadithi imeneyi ikutilimbikitsa kuti ngati tikufuna kuti tikhale ndi dziko labwino, aphunzitsi abwino, madokotala ndi anamwino abwino, mafumu achilungamo, ana asukulu amakhalidwe abwino ndi atsogoleri abwino, tiyenera tiwachotse kuwalanga kuwapatsa mwambo wabwino atsogoleri achinyengo ndi amthira kuwiri. Tamvani mumakufotokozera Zainab mwana wa mkazi wa Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, iye adati, ya Rasulallah anuhuliku wa fina salihun? Qal naam idha kathura alhabath. Iwe mtengo wa Mulungu Allah, kodi na fenso tingache kuonongeka pomwe ife ndi anthu ochita ntchito zabwino? Iye adayankha kuti, mutha kuonongeka nonse limodzi pa nthawi yomwe uchimo ndi kusaletsana zoyipa kwa fala. Mbale wanga wokondeka, munthu wina aliyense amene amafotokoza mwachutchutchu ndi mwachikondi pamavuto omwe angagwe kamba kosala badira za malamulo a Mulungu Allah, ndi kulimbitsana pogwira ntchito zabwino ndi zachitukuko, ndi kuletsana kuchita ntchito zoyipa zomwe zingabwezeretse mbuye chitukuko cha dziko lathu ndi chipembedzo chathu ndi cha madera athu, monga kuba matabwa ndi zitsulo za mmilathu, kuswa magalasi a masukulu athu, kuwalangiza anthu omwe ali ndi matenda a AIDS, kuwaletsa anthu omwe amaba mankhwala muzipatala zosiyana-siyana, kulimbikitsa ana kupita ku madrasa ndi ku sukulu, ndiye kuti ameneyo ngwabwino ndiponso ngodala. Tamfani mwakufotokoza mtumiki Omariza sallallahu alaihi wasallam akunena kuti, mathalu alqaimi ala hududillah walwaqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safina faswara ba'dhuhum a'alaha wa ba'dhuhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'udhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in ahadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Mfano wa anthu omwe amagwirisa ntchito malamulo a Mulungu Allah ndi anthu omwe amagalukira malamulowa pochita somwe iwo akufuna, ali ngati anthu omwe adakwera boti naye amakupikisana mbotiro pakati pa nyanja pa anthu omwe adali pamwamba ndi anthu omwe adali pansi. Anthu omwe adali pansi ngati akufuna madzi akumwa ankapita pamwamba, adalankhula mmodzi wa anthu okuti, kodi mukuona bwanji tingobola kaboka kang'ono kokha basi koti tizimwerapo madzi kumbali kwathu konkuno kuti sakamavutitsa abale anzathu omwe ali pamwambapa. Akadawasiya nkusaletsa kuchita zinthu zomwe iwo ankafuna, akadamira onsewo nkufera limodzi. Koma kamba koti adawaletsa nkusagwirizana nazo zomwe iwo ankafuna, adapulumuka. Napulumukanso anthu ena onse aja, chifukwa chakuti iwowo adali ogwirizana. Mbale wangu okhulupirira, hadithi imeneyi ikutitsimikizira kuti ndi udindo wa munthu wina aliyense, wandale, wanchito, anyamata, asungwana, mafumu ndi atsogolera azipembezo kuteteza ndi kusamala ufulu wa munthu omwe munthu wina aliyense ali nawo, omwe Mulungu subhanahu wa ta'ala adampatsa. Inu atsogolera azipembezo, mashekh alaliki, abusa ndi atsogoleri andale, tiyeni tisapsatire ndipo tisabise pofuna kuletsa zoipa, powadziwitsa amalawi onse ndi dziko lonse lapansi kuti kugwiritsa ntchito kondomu kunja kwa banja sikungakuthandizeni pofuna kugonjetsa matenda owopsa a AIDS. Koma kuziletsa ndi kukhulupirika ndilo lankho. Mbale wangu okhulupirira, takhala tikumva za ngozi zosiyanasiyana, koma titaonetsetsa tuona kuti madalaivala onsewo ali ndi ma driving license. Koma kuti ngozi onsezi zichepe ndiponso zipewede, asowa chinthu chimodzi chofunika ndicho odalirika, ndicho defensive driving. Driver wabwino yemwe sakufuna kuputa ngozi zomwe zingapulule miyoyo ya anthu, ayenera kudziwa kuti ngati gali moto ili paliwiro la 100 kilometers per hour, ayenera kudzifunsa yekha kuti momwe ndikuthamangiramu kutsogolo kwanga kukatukira mbuzi, munthu kapena china chilichonse mwadzidzidzi, ndingathe kuteteza moyo wanga, ndingathe kuteteza miyoyo ya anthu enawa, ndingathe kuteteza gali motoli. Mayankho omwe angapeze mwafunsa amenewa ndi mbali imodzi ya defensive driving. Ndi chimodzimodzinse fa anthu omwe tikuchita machimo ambiri osiyanasiyana, ndife anthu okhulupirira ngati madalaivala omwe ali ndi driving license. Tisowanso chinthu chimodzi chofunika ndi chodalirika, ndiko kudziletsa ndi kukhulupirika. Anthu tonsefe omwe tikumomowa akatangale aziphuphu, achinyengo, adama, opondereza nzawo, achiwerewere, oyambitsa dzipolowe, omwe tikulimbikitsa kuti amuna ndi akazi azikwatirana, opembeza mafano, supa ndi nyanga, ndi ena onse omwe tikuchita machimo osiyanasiyana, tili ngati gali moto yomwe ili paliwiro la 100 kilometers per hour. Kotero tena kudzifusa mafunzo toka kuti kodi ngati mngelo wa imfa atatulukira mwadzidzidzi, ndidzatha kumwalira ndili okhulupirira ogwira ntchito zabwino, ndikalowa ku mparadizo nanga ndizawasiya ana anga ndi banja langa likumutumikira Mulungu Allah? Imeneyo ndi mbali imodzi ya ubwino wa kukhulupirika ndi kuziletsa. Mbale wanga, ilo ni nthawi yofunika munthu wina aliyense kukhala tcheru ndi kudziwa kuti kodi zomwe ndikuchitazi ndikachoka pa dzikono lapansi kupita kuli chete, kodi Mulungu wanga akandilandira mwachisangalalo ndi mwachimweme? Kotero tiyeni tichenjere, tiyeni tiyang'ane kutsogolo. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, tiyikeni ife kuti tikhale mugulu la anthu olamulana zabwino ndi kuletsana zoyipa. Mulungu wathu Allah achiteni atsogoleri athu osiyanasiyana kuti akhale akumudziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala, ndiposa akumudziwa mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuti dziko lathu la Malawi, dziko lathu mutikukhalali likhale labata ndi mtendere. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, dalitsani ulaliki wanu ndipo uchiteni kuti umange nthenje mitima mwa anthu osiyanasiyana. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, apatseni madalitso, ulemerero ndi zabwino zonse amene akumvetsera ulaliki wanu. Amin. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.